Midashi.
Baby, baby, mama.
K-drama on the beat.
Kaliako, baby, twende kaliako. Umejipata, kurabata, mina wewe. Yeah, yeah. Kaliako, baby, twende kaliako. Umejipata, kurabata, mina wewe. Yeah, yeah. My baby, yo, eh. Fanya kuja kwa bedio, eh. Nikihita sema ndio, oh. Unichuje kwa chujio, eh. Yeah, yeah. My baby girl, once you get me,
my baby girl,
don't you lose me,
my baby girl,
I know miss me,
my baby girl.
They call me, Mister. Mister Malin, he call me Mister. Mister Malin, he call me Mister. Mwarara. Asifanani siku, leo ka enjoy, eh, leo ka enjoy.
Dusha so sana before,
leo ka enjoy. Leo ka enjoy, yeah, yeah, yeah. Kaliako, baby twende kaliako. Tumejipata, kurabata, mina wewe, yeah, yeah.
Kaliako, baby twende kaliako. Tumejipata, kurabata, mina wewe.
Smoke weed, anybody, let me stop weed.
Cause you don't wanna see it, I see it.
Basi weed eleva mbele katakona se. Nikilia kamtoto nyonyeshe. Ikija sugar mama weweke. Baby, pungusa mafegeche. Lava shokulosa where you let. Pulosa weweke. Baby, yo, mwenza ko mayaya.
Unanifa,
baby, mayaya.
Yeah,
mwenza ko mayaya. Sitaki kukosa. Asifana ni siku, leo ka enjoy. Leo ka enjoy.
Tusha so sana before.
Leo ka enjoy. Leo ka enjoy, yeah. Kaliako, baby, twende kaliako. Tumejipata, kurabata, mina we.
Baby, twende kaliako. Tumejipata, kurabata, mina we.
Kala kushimoni.